my tongue alone. Ke ha setse mo matlong a lona ka tsoko tlase mo matlong a lona go le thata mo matlong a lona ka lala ka tlala mo matlong a lona ke kopanya dikgwedi mo matlong a lona ke tlhatswa di-stress mo matlong a lona ke kopanya mabaka mo matlong a lona ba tswalela mabati mo matlong a lona modimo a bula mo matlong a lona ka boa ka papa mo matlong a lona ka nyela mo matlong a lona ra tlhala mo matlong a lona ka sokologela mo matlong a lona jaanong ke khube mo matlong a lona. Yeah, Botswana, this one is dedicated to all my supporters. Yes, we're about to go on another level. VDM, no fear, let's go. Come on. Hey.